mukwano tannumya Maria nafuba nnyo kukwesiga onsunga katondiko mu butufu n'omukwano gw'osibya kusaaga teguwooma teguvaawo
oweddeyo mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze ebibyo nze mifuddeko oweddeyo mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze ebibyo nze mifuddeko
jjukira luli mu mazina owaŋŋamba tujja ng'olimba Jokoli olina osana kugobwa Kuolu umwali mwanje nwanga nange mwindi Nuluvubuka nga mwetia kalira Nga wakubwa ma Bwe musika Zichampisa uvi urobu jozi Sente zenali nkuanga zumua Chokama na mwala kaloma nyira Zikatino refu nyekebi angeteka yo Okwe tunda tekukutasa
Owete yo Mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze ebibyo nze mifuddeko Oweddeyo Mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze ebibyo nze mifuddeko
Maria wefula kyotoli eno site wetyo ogenda nze kurange nafuna yanambika mukwano wefula kyotoli eno site wetyo ogenda nze kurange nafuna yanambika
Oweddeyo
mama
mukwano weddeyo leero nze kurange mmaze Nze mifuddeko Oweddeyo
mama
Mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze Ebibyo nze mifuddeko Oweddeyo
mazimu weddeyo
Mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze Ebibyo nze mifuddeko Oweddeyo Mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze Ebibyo nze mifuddeko Oweddeyo Mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze Ebibyo nze mifuddeko Oweddeyo Mukwano weddeyo leero nze kulwange mmaze Ebibyo nze mifuddeko